I'm a Zenbury Dirt Comb, super vibes.
Malangiza ena kutasa majide makalido oiva inu mkumajida zomwezo muma kaneza kutimusa kulumoka pa jiwerusa jamu nungu zomfesa jisoni kutipo mwe kukula kwa nchilidu wazi pupu ndika tangale wakula zedi nziko lino omu watandizila kusiana kwa pakatipo osawo kandole mera makulantu ambiri tasa anka kumango ya nkula zoda ndika tangale omosa funa kusia nchilidu. Of course I'm not a pastor, but I'm not agreed with other pastors who talk to their followers always perekani perekani nujuma mukachipeza kumwamba iwo nkumalimbirana zoperekedwazo machitedwa zikwaya za dziko lapasi kodi amenewa ndatumika mungudi. Of course I'm not a lawyer, but I don't trust with other civil society organizations who receive donations through people with disability, orphan people and others koma boma likakupe mphani kuti tatipatsani ripoti lamomwe mukugwiritsira ntchito ndrama zomwe mazilandira mdzina la anthu amasiye kumakwiya kulusa mpana kufuna kuyambitsa zionetsero mdziko kodi atapatsidwa dziko awa pangakhale chilungamo Even the Red Soldier Moses Banda says timene ndachiona pa dziko pano tangokumana kubokhaokha kuyambira andale mabungwe ngakhale mzipembedzo amalawi Even boma litapeka theka la bhajeti yoyendetsera dziko lino kubungwe lothana ziphuphu ndi katangale sizathetsa katangale chifukwa katangale ndi chikhalidwe cha dziko lathu amalawi tentonse tisankhe katangale kukhala mdani wathu wamkulu ndikusiya kusekelera awo amakula mankhwala mzipatala za boma ndikumagulitsa mmafamasi ndi mmaokala mmadera athu awo amakula chimanga mmadimaka mmadera athu nkumatigulitsa pa msika motibera awo amapisa mafuta akhali moto mmanyumba kuti atsogoleri nthawi zonse azioneka olephera tisiye kunyengelera polisi pa nsewu akatipeza ndi mulandu ndipo akakamiza kuti tiangoyambasa kanga chepe tisiye kuopseza mabungwa a SCP apolisi akakhala kuti akufufuza milandu ya asogoleri athu izi zidathandiza kuchepetsa mchitidwe akatangale dziko lathu chifukwa tikalekelera umbavu a mzipembedzo m'mabungwe ngakhale m'madera amene kuchokera tikumbukire kuti anthu omwe akutsogolo kwa azakhala andale tizasankhanso kukhala atsogoleri tizayembekezera boma la mtundu wanji oh yes black seals here to teach the truth to god be a favor with him god Let together to abolish corruption. Kuti tonse pamodzi tipange malawi okomera tonse.
Potupondeleza mphawi komwe kuli mdziko lino.
Ndikusowa chikondi kwathuku.
Katangale yemwe akutchuka naye andalewa.
Ndikukonda ziphuphu
kwathuku. www.amadzambiwe.com
chomwe alephera polisi wa.
Ndi umbanda ndumbava wathu.
Tizathetsa katangalo mbava kupha ndikuba.
Fashion news.